It's Bob Maneke.
AM Records.
Wafifuwa mamwezi, haufanyi. Usiku kukwama, nina mengila, nimetoza dani. Umevumilia mengi ujinga wangu. No kazi tiru mother ifu yangu. Acha tu ni kuambia, you're the one in a million. Ukaria na uzuni yangu, ukawa mfariji wangu. Acha tu ni kuambia, bora nife mimi. Unizike we, I loved you yesterday. Na kupenda sana every day. Kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu. I loved you yesterday. Na kupenda sana every day. Kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu. Tizama, tizama machoni uone. Uone pendo langu, uone pendo langu. Tizama machoni uone, uone pendo langu, uone pendo langu. Nikifumua macho na kuona, nikifunga na kuota. Kumbukumbu ya ule wema wako imerudi moyoni mwangu. Nilipopata maswahibu naleta aibu, bado ulipigania ule upendo wetu, ile furaha yetu. Sijui ninunue nini kama zawadi yenye thamani, uaminifu zaidi ya burudani. Nikisema nikuchagulie jina zuri, takuita malaika wewe. Umefanyika tabasamu la mchana usiku, sifa mbaya unawe. Yesterday, nakupenda sana every day. Kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu. I loved you yesterday. Nakupenda sana kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu. Tizama, tizama machoni uone, uone pendo langu, uone pendo langu. Tizama, tizama machoni uone, uone pendo langu.